just sometimes the storyteller, yeah. Sipendi ukitokangashere hema pema uki ni wacha solo kwa keja. Sipendi ukinito wanga timing when you whining, pa girl come find me. Bogi iki call ni dangerous, chumisi nangaro ya kusema no no no. Stay close to your phone, baby you already know.
Kila saa nikilewa natoanga simu natumia watu pesa. Oh, nikilewa nakupigia simu nakushow nakupenda. Sitake jua nikilewa, sitake jua nikilewa. Ukapoka nimelewa, ukapoka nimelewa. Kila saa nikilewa, ukapoka nimelewa.
Ukapoka nimelewa.